Yo,
Lipina Zambo,
Brand Lee,
Nyanda Maiden,
Zambia, Malawi,
Kakalambo,
Yeki Pafa, Shehanya.
Let me say it once. You're the one who made me. Oh, you deserve all the glory. Moyo wanga so kumbati mawanga muzizi wa ninu baba oh, so I give all the praise. Oh, pena pake ni masoche ni malowelela baba to bring me back. Oh, pena pake ni masoche ni malowelela baba to bring me back.
Soli natunda na busi umusi hali Aidia kikundo bapali sanga mazali Nisi katu ni hawa ni kupaba family Kapa kunyandisi sa mwana ke abili seli Nila kazafela bupilo Wakupila nitavile nekele mwari nyalo Kubona hala hande kuchinjali ya palo Niyolu wa corolla neika pala pajero Yo, datetoi ye telele nzila Ni mtu fela maboko na fokola Na banga busy foku mkubilaela Batina kupasi nisi inze ni yambaela Yeah, miliko kemi ngata Muse nizweli kwa pata na miwata Mina baba mata ni wata foni hata Kusidi foku chisa kono foku vata Kupilo butata Ye kipafa
Langali lipa maon
Natualo fela
Umemuli kwa nisa baba Muse langa tempelo
Kimi na muli kona ze Na kupa mulelo wa mina kuna muweze Mutaleleze musinsini ikezeze Kimi na kimi na kafela kizamina Ni upilo haluna walu na wukumina In short kiwa mina That's why kina Yo ni fata pelo kumina Na kupa muni utwe nina Eskina Yeah
The trust Langali lipa
maono Yeah
Umwe muli kwa nita baba Mwe langa pepelo
Music.